Baby, ni wa walk forever, girl. Light up the candle,
Zagoli.
Another story, baby. Mapenzi yangu tam 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 ni moyo wangu na kupenda. Wangu hitisa akuimbiro uimba wamu kwa no mulirwa nuzite no na we na we. Wangu tare mo wino na yo niro kufa wabulu njiwone watamaro kubanze. Sina mkwano kwa wabakulimba ore milimu jange nkoma obukete. Bakugamba mbumbera mbwenzi bakalondeke ogende baseke. Mkwano nyamba tube sigabo woko wendigwa tubera forever. Sina wetu atasadaka ya musai. Nyamba like dikando. Nyamba baby tosikiza taza like to mkwano. Wadawate siba nituja kutuka like the condo. Nyamba baby tozikiza tapasa. Like yo mkwano. Wadawate siba nituja kutuka. Omuguruma ende kankole antu wabu mporoguma. Ebyo bikambo bugambo tebikuziba amaso ni wegabile chama cha fe. You forever be my baby. Muwavu ni mbuka kandaira. Newe ni wanga ngenze. Ewala ustu call your phone kubuze good morning. Wasuzo chama baby. Ochimanyeti I love you. I know you my lover. Chimanye yo ma baby bakugamba. Sina mkwano kwa wabakulimba. Ure milimu nyange nkoma obukede. Bakugamba mbumera mbwenzi. Bakalondeke ogende baseke. Mkwano nyamba tube sigabo. Woko wendigwa wera forever. Sina wetu atasadaka ya musai. Nyamba like the condo. Nyamba baby tosikiza tawaza. Like yo mkwano. Wadawate siba nituja kutuka. Like the condo. Nyamba baby tosikiza tapasa. Like yo mkwano. Wadawate siba nituja kutuka. Baby ni wawa forever girl. Like the condo. Nyamba baby tosikiza tawaza. Like yo mkwano. Wadawate siba nituja kutuka. Like the condo. Nyamba baby tosikiza tapasa. Like yo mkwano. Wadawate siba nituja kutuka.